nimekuja kumzivia huyu jemedani alionivia vines alabani tena kalipia wow akanopea nilikuwa nimezama kwenye dhambi Mola akakuja na upendo akanipenda mimi kanitenga akanipenda hivi sasa niko huru niko na milele kimkosa ndio tabu hai kimkosa ndio shida bala kimkosa ndio tabu hai kimkosa ndio shida bala
You got me.